wana harusi.
You give me love, tam, tam moto moto. Hakuna baridi ni joto, sweet kama ndoto. Achana na kunyonga msokoto. Ulivo swags, swags ako loko. Bas tuende soko, upendeze kama mtoto. Uwe kulia mipembeni kushoto.
Unanipara na utam,
I feel like blazing, blazing.
Bad you mommy some,
and I go like crazy, crazy, yeah.
Unanipara na utam. You give me some. Unanipara na utam. You give me some.
Madashiro, Madashiro, Madashiro.
You some some.
You give me some. Madashiro,
yeah.
Madashiro,
yeah.
Madashiro.
I am a better man, kill when I get a gun. Kwa wanoko na washenzi hapa kitan. Umbeya kwa majiran, wivu na visiran. Wape mkongoto kwa mapenzi ya kitandan.
Yeah, 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 yeah.
Baku wanadata, ukishiba kuku na michezo ya bata. Ninachokipata, natokwa na shaka. Kuna wrong room kunichosha kama paka.
Unanipara, no time,
I feel like blazing, yeah, blazing.
You give me some,
and I go like crazy.
You be crazy, yeah.
Unanipara, no time.
Madashiro,
I go gara nai.
Madashiro, Madashiro.
You give me some.
Madashiro,
I go gara.
Madashiro,
you then
Madashiro.